Mr. Razor's in the build. Kid a boy. Uzo. I got Born to Success. Ghetto icon. Lamzimeti Swada. Tuna pwere moko cheza. Chora musana TV na mpaka kucha. Mona. Tenga nyemboko singa. Wirawa aito tirangi zero shinga. Sini kuleka mulamba ukerele. Lero kufina mpaka speaker idedele. Big fire ledele. Kuno kweve ni kufina tuwa baluele. Tenga nyemboko singa. Wirawa aito tirangi zero shinga. Mona. Tenga nyemboko singa. Kuvina tuwa baluele.
Nyanganisa kosa yeso nkala haido. Kuno kuwa bwela ni kufina paka mailo. Ya, wavasoko neza esta. Mwameno uvinila uwa shoka munga raita. Ya, nde kupampa mina. Sini yenda bondi ni kufuna niya. Cause, ya, wanipanga saikoko. Mwameno uvinila sima lomo ni mafoko. Vakae vati kwela kosa yesa baisopo. Nienda na wabondi ni kumeko na loko. Iyo bwete funa ni kateko. Ona ni kukupia batu waninvesa mpepo. Barman, let a black label. Nifuna folk weight ni jojo yonza tepo. Killer boy, Foxy, I got you. No Ox Empire, pundeni say a tattoo.
Suna pwere moko cheza. Chora musana TV na mpaka kucha. Ona, tenga nyemboko singa. Wirawa aito tirangi zero shingwa. Sini kuleka mulamba uterele. Lero kufina mpaka speaker idedele. Big fire ledele. Kuno kweve ni kufina tuwa baluele. Tenga nyemboko singa. Wirawa aito tirangi zero shingwa. Tenga nyemboko singa.
DRS in the building. Go down low. Ngati luka. Pipo nyomsa nanga ufu na ewe buga. Ndiwe magineti watido satonse. Vamina ufu na vidi fonse nila chose. I'm ready to dance raw. Mweno vinila wanisoko neza bongo. Uchiteka munga wachoka kukongo. Vagae vakufela oke wapanga potongo.
Tula mashoko tawishire mkwisha. Kudenka nyomusana no kudenyanga katwishi. Kuno ni kupati no mashoko no kutwishika. Life ni yolo kafana te watwishika. Yeah. Langa niga wali baula ka dance raw. Mubike kumukaka ala mona mola panzo. Bela kuchinga wali furisho mudanzo. Kumukaka wafika talo na pantu. Suna pwere moko cheza. Chora musana TV na mpaka kucha. Ona, tenga nyemboko singa. Wirawa aito tirangi zero shingwa. Sini kuleka mulamba ukerele. Lero kufina mpaka speaker idedele. Big fire ledele. Kuno kweve ni kufina tuwa baluele. Tenga nyemboko singa. Ona, wirawa aito tirangi zero shingwa. Ona, tenga nyemboko singa. Kuno kweve ni kufina tuwa baluele. Yeah.
DRS in the building, killer boy, I got you. DRS folks, C5 ipa TK, Joseph Mwetwa. Navambi, navambi avo, Mr. Kyo,
Mr. CP, Don Dada, Manando de Boxer, Era Simba Okwaju, Wanyanja, Era Suzio. Namimona. Ox Empire's in the build.
LGSwagmusic.com.